shake up. Rock it, 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 do what's happening now, wait. Yanni Gaga, put us in my ticker. Ona put to them, put us in my ticker. Zanipa to miss them. Napoca ticker, gatica. Zingati, Zingati, come on, it. Come on, it. Come on, it. Look at you, come on, it.
Ukichelewa kwa darasa, adhabu nitakuchapa. Kilio kitafata, twachape now. Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa, chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo, chapa. Fimbo, chapa. Fimbo, chapa. Fimbo, chapa. Fimbo, chapa. Fimbo, chapa. Fimbo, Hapa watu wanasema reje, chapa chapa tu chapa na stick. Chapa yangu bonge tu ni unique. Chapa yangu bonge la unique. Nam chapa chapa tu na seteke. Nam chapa chapa tu na seteke. Chapa yangu tu ni unique. Tutu mzuri nasema kata teka. Nijua to shake.
Kichelewa kwa darasa, adhabu ntakuchapa. Kilio kitafata, twachape now. Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa, chapa, chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Fimbo,
chapa.
Chapa, chapa. Africa, South Africa, chapa. Tanzania, yeah, chapa, 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 chapa. Kenya, Uganda, Congo, Rwanda, Burundi, Sudan, da 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 da. Chitubaya, yeah, Tanzania the best day.